Ayo, 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 ayo. Khambal, lapo, khambal. Au Elenas, gelo, amba reaction. Mokla lang se jobeke, flag fontein. Nga feda ngna next, madolo. Yabo, geti kubega, just don't zeng amase. Nelizu ya clap, ifa telipaya, jaya. Awe.
Hey. Ever since ngaqala ukrapha ingoma nginokuyikhipha ngakazi ibhale kwiphepha. Hey, nina every time nsuka ngiphepha, nsuka ngiphupha emkhuba is the only time nzenza. Hey, and omakhelwane bangcenga bathi ngakhipha cause ingane ibhale lo December. Hey, and manje buka bangisukela ingakho ngivakashela ukhonkolo manje ngizoniqhema. Hey, bega baposta ngedat lapho ngikufree mode ngicomment ngathi ne airtime. Yo. Eyas, nala mantombazana wakwazi ukurepa biza lokho ezothweka. Neyithombe iclean kodwa ngiphathe upopop. Mangisuke ngishaya isteef, ngisuke ngiphuza ugolok. Kwamashaza bangazi ukuthi mina ngunongoloza. Nina niyafaker njengama-chain kagolok. Nelo hood, ngeke intombi zakho engakufebeli isilima ngithi usihlele udakwe imelo hood. Awungitshele bro, ufuna imoti yami nomeka khonkola. Awungitshele choose baba yellow blue. As freestyle pika, cause vele nizitha. Imam, binti yami, fanisa ne team yam. Sinanda mchida, so hleli nje sweet na. Imam, team yam, ngiyarekhoda nje mina. Ngiyakuphazamisa noma ufuna ngithile nawe wena mphangazithi. Imahlala phansi musa musa ukubanga isidini. Ngiyadlala musa ukuba serious ngiya freestyle mchini. Ngifuna bangitshele kahle kamasho namakhwapha nuke into engacacile ngathi umanju. Uyedwa umuntu osile laphana kamasho. The rest dakwensangu ingakho beshisa idamu. Ma behlulwe icompetition nabeze nangebhadu. Ma bebaleka khuleka nginama-bodyguard chafu. Ugologa kumfanele ugrap ufanelwe indlamu. Nethuna lengane kapteni wakamasho eswini. Angifuna ukuthi empini. Ngasho ngathi nizokubamba nomkhabo omkhulu engathi abantu uyabadla. Wena somlungu sucathu su heavy bro. Ingqondo ijame ngempela ngithi ubemi glue. Correction boy angaze ngikhasikhupheni intulo. Nganginyanyisa wona njengekhanda la MDU. Ngiqhavuna ngedread wena Skyman. Nama-dread anombala urastile ngathi wantshontsha ama-patenge. Gxeka mina ukazi Nix. Umkhaba kadudi ngushange phansi ulenge njengebele la honey bee. Le competition iveza ukuthi anesithandi. Nomjolo wami nemama kuyavela anothandi. Komunye sekupersonal. Cause wathola ipane ngayibona ikhondo khathi kuzongconywa ikhekhe limnandi. Omunye ungichomela ngedeal avusi naye. Uchomela umuntu ongakusakina wena vuwe ispy. Ne-performance yakho suzenza into enesinayi. Showcase le project soyiphekayo uzoshoda ngespice. Vele ufuna ngikunake mese kuthiwa umoya. Ikhanda likhulu ayikho ingqondo shuthi ligcwele umoya. Anishodi ngeskimu thathani uhlupha zafu kuyafana niyashoda. Thathani yena ungayi.
Olashunwe dolo, badisa ungasabayeka, sekuvele kuvunwa idlozi manje. Bambe kanjalo, bambe ngomthetho omdala, game uyiphethe vele kumanje.
Yeah, uqinisile ngiphethe. Laba babephupha kwi-pattern basalele. Anyway ngigcwele, ma friends ami ngigcwele. Inini niyongibeka esicongweni sebethu shuna uthwele. Abeza, beza, beza, beza bonke. Bakhuluma ku-Facebook, mina kudinga ukuthi ngiposte. I-beat mi mnandi vele ngihlohle. Somlunga vele usichathe ngoba what ngeke uze usikope. Awusichathe phela, khonisa phuma inyongo. Le nto elirephe ngathi qeda ukukhotha amaphenti amamhlongo. Season 1 ngathola i-man of the match. Naku season 2 boy ngithola i-man of the match. Next year ngisazothola i-man of the match. Ngifuna i-man of the match kwama-man of the match. Best of the best, umdlalo uqhubeke. Mugcwathele ukuthi ngiyakudisa hayi vele uqhumeke. Usazogcwala boy uyozifutheka. Sama-NIU iphantshi sishaya indoda iquleke. Umadolo good but inkinga yakho kuhlaza. Saba ukumsayina ngoba uzosijikela kusasa. What the fuck is that? Nina musana ukungihlaza. Nibhala igama lama-toilet amaniqeda ukaka. Shout out to Bolton, Ghosty, OG, uCaptain waseNanda. We bossy, top bench. Msebenzi wakho ngiyawuhlonipha amabhawodi. Kodwa ungishiyile zinqa zakho naye anodwa egoli. Ngishiyeleni ngoba bekumele ngizobadisa lapha esitimeleni. Oh, kambe benifly, nihleli nongamla. Kumele ngibadise ngesigisi, bey. Ah, shit. Let's sing from the bambara like Facebook, okay? Send a shout out. Tsinjazam. Nanglapa. Hey, my nigga. The color of my nigga. Connect the ends and you freestyling, babies, eh? What do I mind? Let's sing the love of bambara. I'm a VN. Shout out to Top Fan.
But this is a cool dog, mention and woman, Krista vocalist.
I'm in a fit to meet Pesguabo, my doll, Pesguabo. Ungaba yegi. But this is a vacuum, my doll. All the way from Free State. See, I'm going to come up from Petala Reeds.